Barua mokuongo mar Petro. Petro mokuongo achiel.
An Petro, jaote mar Yesu Kristo. Andiko nun jo Nyasaye moke e pinje mag Ponto gi Galatia gi Kapadokia gi Asia kod Bithunia, kuma untie ka jodak. Nyasaye wuoro noyieru chon kaka dwaro ne obet, mondo puodhu gi Roho, umak chik Yesu Kristo, kendo mondo rembe okir kuomu. Ng'uono gi kwe mogundho bed kodu.
Duong' obed ni Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo. Kuom ng'uonone maduong' nonyuolowa gi nyuol manyien kuom chiero Yesu oa kuom joma otho. Mano miyo wabedo gi geno mangima. En geno mar yudo mwandu mosiko nyaka chieng'. Okano nugo e polo, kuma ok onyal kethore kata towi. Teko Nyasaye biro ritou nikech uyie. Adier, obiro ritou nyaka chop warruok ma oselosi mondo ele chieng' giko. Bi, beduru mamor kuom wachno. Kata obedo ni usebedo kuchandoru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin. Gik ma kamago timore mondo temugo one ane ka un gi yie mar adier. Kata mana dhahabu manyalo kethore bende itemo gi mach. Omiyo yie maru, ma nengone tek moloyo dhahabu, nyaka tem mondo ng'ego ka en yie mar adier. Eka unuyud pak gi duong' kod luor chieng' ma Yesu Kristo ofwenyore. Kata obedo ni pok uneno Yesu, to pod uhere ahera. Bende kata obedo ni ok unene sani, to pod uyie yie kuome. Kendo pong' gi mor maduong' mokadho awacha. Uyudo pok mogik ma yie wokelo, tiende ni warruok mar chunyu. Wach warruok ni ema ne jonabi onono kendo manyo matek. Kane gikoro wach gweth mane Nyasaye biro miyo. Roho mar Kristo mane ni kuomgi nonyisogi chon masiche mane Kristo biro yudo, kod duong' mane biro luwo masichego, omiyo ne gitemo manyo kinde mane gigo biro timore, kendo kaka gibiro timore. Ne onyisgi ni tich koro wach mane gitiyo ne ok giti ni gin giwegi, to ne gitiyo mana ni un. Kendo koro joland wach mane okelonu injili kuom teko mar Roho Maler mane oor koa e polo, osehulonu wechego ratiro. Ginie weche ma kata mana malaika bende gombo ng'eyo ahinya. Emomiyo beduru motang', ka paro ubith. Keturu chunyu duto kuom gweth ma Yesu Kristo biro kelonu kuom ng'onone ka obiro. Luoruru Nyasaye, kubedo ka nyithindo ma winjo wach. Kendo kik uyie gombo mane un go e ndalo moko kane pod ukia Nyasaye chak telnu e ngimau. Kaka jal mane oluongo uler, e kaka un bende nyaka ubed maler e timu duto. Paruru gima Nyasaye wacho e mumani.
Nyaka ubed jomaler, nikech an aler.
Ka ulemo, to uluongo Nyasaye ni wuoro. Jal ma ng'ado ni ji duto bura, kaka tim ng'ato ka ng'ato bet, ma ok odewo wang' ng'ato. Omiyo nyaka uluore ndalo duto ma udago ka welo e piny ka. Ung'eyo ni kane owaru kuom timbeu manono mane uyudo kuom kwereu, to ne ok owaru gi gik matow kaka fedha kata dhahabu. To nowaru gi remo ma nengone tek mar Kristo, mane ochiw ka nyaromo motimgo misango maonge songa kata mbala. Nyasaye noseyiere chon kane pok ochwe piny, to ne ofwenye ni ji e ndalo mogik ni nikech un. Nimar en ema omiyo uyie kuom Nyasaye mane ochiere oa kuom joma otho, kendo miye duong'. Adier, en ema omiyo ubedo gi yie kod geno kuom Nyasaye. Koro kaka usepuodho chunyu kuom winjo wach mar adiera, kendo uheroru maonge miganga kaka owete, omiyo hereuru chuth gi chunyu duto, nikech kuom wach mangima kendo mosiko mar Nyasaye, osenyuolu nyuol manyien, to kaka nyithind joma otho, to kaka nyithind jal ma ok tho. En mana kaka muma wacho ni,
dhano duto chalo gi lum, kendo duong' duto ma en go chalo gi thiepe lum. Lum ner, kendo thiepe tuo. Wach Nyasaye to siko nyaka chieng'.
Wachno e wach maber mane olandnu.